Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio yanyu ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mudukurikire no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero muri isanga. Bamwe mu baturage b'u Rwanda bavuga ko bene wabo bazimira bakababurira irengero. N'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imwe n'imwe irabyemeza. Urugero ni umuryango African Australian Advocacy Center, AAAC mu magambo ahinnye. Mu kwezi kwa gatandatu 2021, umuyobozi w'uyu muryango Noel Zihabamwe afatanyije na Australian Human Rights Institute batanze ikirego muri UN Working Group on Enforced Involuntary Disappearances cyangwa se Groupe de Travail sur les Disparitions Forcées ou Involontaires mu Gifaransa. Noheri Zihabamwe arashakisha barumuna be babiri, Jean Sengimana na Antoine Zihabamwe, avuga ko bazimiye mu Rwanda ku buryo budasobanutse kuva mu 2019. Iri tsinda rya Roni baregeye. Roni ni umuryango w'abibumbye ishami ry'uburenganzira bwa muntu, rigizwe n'abahanga batanu bakomoka ku migabane yose y'isi bashinzwe gusuzuma ibirego by'abantu ku giti cyabo baba barabuze ababo bazimiye gutyo bakaburirwa irengero. Noel Zihabamwe yatwemereye kutubera umushyitsi muri iki kiganiro. N'umushakashatsi muri kaminuza ya Western Sydney muri Australia. Turaganira ku kibazo cy'abantu bazimira mu Rwanda muri rusange. Iki kibazo giteye gite? Ese yaba makabya nkuru yo guca ibikuba cyangwa kiriho koko? Hanyuma twagerageje no gushakisha RIB, no kuvuga urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, hanyuma batubwire yuko twatinze kubateguza. Ariko ku giti cyanjye noherereje ubutumwa bwa WhatsApp umuvugizi wa RIB Thierry Murangira, nanamuhamagara kuri WhatsApp inshuro ebyiri, telefone ye irananira. Noneho tugeze muri studio dukoresha linye, ni ukuvuga imirongo yo ku butaka, turamuhamagara aratwitaba atubwira yuko ntacyo ashobora kudutangariza kubera ko atiteguye. Umushyitsi rero ni Noheri Zihabamwe, nk'uko nabibabwiye ni umuyobozi wa African Australian Advocacy Center. Noheri Zihabamwe, urakomeye.
Ndabashuje cyane Thomas Kamirindi, aba kandi mbashimira cyane kuba mwadutumiye kuri radio ijwi rya Amerika.
Ni twebwe tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye. Hanyuma rero turi mbese tutaratangira neza ijana ku ijana iki kiganiro, hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Nzabonimpa Emmanuel wibajije iki kibazo, nk'uko nanjye natangiye nkivuga mu iriburiro, atariko se ibi bintu koko bibaho? Ibintu byo kuzimira mu Rwanda bibaho?
Nibyo koko samakabya nkuru, ibura ry'abantu kuzimira kuba mu Rwanda birahari, hari ibimenyetso bigaragaza ijana ku ijana.
Yego. komeza komeza yego
birahari kuko nkuko mukanyirizuze ntabwo arama reka wenda natangugirwa hasi harama raporo menshi n'imiryango mpuzamahanga yita ku nzira bw'ikintu muntu yagiye agaragaza ibura ry'abantu kuva leta iri ubungubu yafata ubutegetsi ndagwa nk'urugero hari raporo ihari na Facebook cyangwa ishobora kugaragara kuri online yerekana wenda nk'urugero rwa hasi ko hagati y'1997 hari impunzi z'abanyarwanda zirenze 1500 zahungutse zivuye muri Congo noneho hagati iyo myaka nko kubivuze y'1997 muri izo mpunzi uko ari 1500 ibigeze umwake yabo cyangwa hafi ubwo ni
zirenze
50 baburi urengero n'imbere mu gihugu bamaze gutahuka.
Noneho nawe rero mu 2019 uvuga yuko hari barumuna bawe babiri bazimiye gute
noneho nyine ibyo nitagaho ko ibintu bitari byo naje gusanga ari byo ko kuko nanjye ngo angutarani kwagarani yagira mu ijuru hasi nanjye koko ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 2019 bakuru banjye babiri ndagira ngo usore ugatira ntabwo ari barumuna banjye ni bakuru banjye babiri bakuwe mu modoka hariya hano rwose berekeza bajyaga za Karangazi babakuramo bamaze kubakuramo babwira uwari ubatwaye ubwo ni umushoferi utwaye bisi ko akomeza urugendo kuva icyo gihe ku itariki ya 28/9/2019 kugeza amagingo aya ntabwo twongeye kumenya aho barengeye.
Nuko noneho rero mugira gutya mufatanyije na Australian Human Rights Institute wowe n'ikigo cyawe cyitwa African Australian Advocacy Center mutanga ikirego muri Loni ubu ngubu bigeze hehe?
Nibyo koko umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu 2021 nyuma yo gushakisha hose twifashishije cyatunze mu nzira zishoboka zose byabaye ngombwa ko dutanga ikirego tugitanga mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize muri UN mu rwego rushinzwe abarengero twakwita amagambo ahinnye WGID cyangwa Working on Involuntary Disappearances dutanga ikirego tumaze gutanga ikirego bayitanze mu kwa gatandatu noneho mu mwaka ushize nanone nyuma y'amezi atatu buri mu kwa cyenda igihe haba hasi UN yateranye urwo rwego rushinzwe abarengero rwasuzumye ikirego twatanze kuko basanga gifite ibimenyetso fatizo cyangwa bifatika by'uko hagomba kubaho investigation noneho rero nyuma urwo rwego rushinzwe abarengero ruhita rufata umwanzuro rwandikira leta y'u Rwanda rubasaba yuko bagomba gutanga ibisobanuro ku ibara ryo bakuru banjye u Rwanda rwararikoze uyu mwaka dutangiye ukwezi gushize mu kwa kabiri batanze ibyo nakwita ngo icyegeranyo bavuga yuko ngo bakoze investigation noneho icyegeranyo batanze cyerekana yuko ngo bakuru banjye ngo bagiye muri Uganda. Ibyo kuri njyewe ntabwo byantangaza kuko ubu ngubu niyo ntero n'inyikizo ku muntu wese ubona ubwirengero mu gihugu.
Niko se ko nari navuze ngo ni barumuna bawe kandi ari bakuru bawe, none se ko abo bakuru bawe uvuga ko hari abantu babakuye mu modokari y'abagenzi, abo bantu babakuyemo bari bambaye imyenda ya leta, bari bambaye imyenda yabo ku giti cyabo ya gisivili, mbese ni bantu ki?
Nibyo ko bari bambaye imyenda y'impuzangano yabo yabiri babakuramo barabajyana.
RIB ni urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda.
Yego nibo babajyanye, ariko mu kubakuramo ubuhamya abatangabuhamya bavuga yuko ahantu babafatiye ntabari yari isanzwe ihari cyangwa roadblock yari ihari bikaba byarabatangaje bivuga yuko bari amaze iminsi abakurikirana, ariko noneho batwemeza yuko ahantu bafatiwe mu birometero bibiri hari ibiro bya RIB.
Kutari mu Rwanda se wabimenye gute ko mbese ko bari umuntu bakuru bawe ari RIB yabakuye mu modoka n'ukuntu yabakuye mu modoka
Nje nakubwiraga ko wari ubatwaye inkuru mbi urabintu ntabwo mushaka kwemera inkuru mbi nk'uko tayire inkuru nziza twarabimenye kuko abari mu modoka anabira nkubwiye rwose ko wari ubatwaye nene babitwigirije hari n'abandi benshi bavuga ko ubatwaye wavuga ati bampagaritse barambwira ngo bashaka bavandimwe babiri bavindi imwe bice no ku ntebe y'inyuma muri iyo bisi bana bavuga amazina bava bategeka umushoferi ukomeza urugendo ntacyo abajije ibyo ngibyo twaramuhamagaye arabitwizirira nyuma yaho atubwira ko atongera kuvugana natwe kuko yabwiwe ko aramutse akomeje kuvugana natwe nawe yagira ingaruka nziza bene mama bagize
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Noheriza Habamwe no umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center ku bantu bavugwa ko bazimira mu Rwanda hanyuma hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika yitwa Mugenzi Felix nimba nsoma neza aravuga ati kuki magingwa ya VOA radio yacu yahitamo guha urubuga uyu mubeshyi witwa Zihabamwe Noel ngo akomeze aroge abanyarwanda mbere yuko Noheri ugira icyo bivuga wagerekana ibwirire uyu muntu ko mushimiye cyane kubera ko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mwese mufite ijambo kuri radio yanyu ni radio yanyu ariko rero ntabwo twebwe dushinzwe kuvuga ngo abangaba ngo tubyime ijambo ngo tubakumire radio ni ya mwese ikibi ni ugutukana ikibi ni ugusebanya ikibi mbese ni ukubeshya ikibi ni ukubiba amacakubiri abakora bene ibyo ngibyo bo ntabwo Ijwi rya Amerika ribafitiye umwanya ntabwo ribaha ijambo none rero Mugenzi Felix kuki twahaye ijambo Noheri Zihabamwe n'uburenganzira bwe bwo kuvuga nkuko nawe ari uburenganzira bwawe bwo kuvuga nuko noneho rero Zihabamwe uyu nguyu ibyo avuga wewe wabivugaho iki
abantu nkabo bakwe biteye agahinda kumva umuntu nk'uwo nguwo sinzi nimba ari umwana w'igitamba mbuga ukinywa bibero ugifite bibero wenda ushobora kuva mu bintu akagwa ahantu akaba atashobora no kwiterura nagira umubwire yuko umuntu nk'uwo nguwo yagakuye ugabanye cyangwa kureka kubabaza abantu twabuze abacu kandi tugikunda kandi tuzahora dukunda nagira mwibutse yuko ishimutwa ry'abantu mu gihugu cy'u Rwanda si iry'uyu munsi si iry'ejo hashize ryatangiye kera hari abantu n'abanyarwanda gusa ari abanyarwanda ubwabo babyemeza abanyamahanga babyemeza imiryango mpuzamahanga babyemeza uro nagira ngo mwibwire yuko ari gushinyagura ko ahubwo uyu munsi ni njyewe ejo ashobora kuba ari nawe ariko njye simwifuza ko yabura abe nk'uko nababuze gusa abantu ntabwo nk'uko bivuze bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka ariko hari igihe uvuga ibintu ukavuga ibintu utabanje gutekereza ukavuga ibintu utazi agaciro wenda ubihaye kuko rero njye nta mwanya namuha ahubwo namusabira nkamubwira yuko kwe gukomeza tuka abantu cyangwa kuzana ibibazo nakwita ko bitari ngombwa mu kibazo cyacu kuko turi kuvuga agahinda k'abacu
yego hanyuma rero nk'uko ubivuze hari n'undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika ariko we ntabwo yashyize amazina ye nyakuri kuri Facebook yiyise gusa Freedom Iwacu aravuga ati Mugenzi Felix we uyu munsi ni bene wabo wa Noheri naho ejo ni wowe nanjye ntabwo ibingibi nagira icyo mbivugaho n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bivugira bakinigura n'uburenganzira bwabo hagati aho ngaho rero Noheri Zihabamwe umushyitsi urabizi neza ko iki kiganiro ari icy'abaturage abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bose baba bifuza kuvuga kugira icyo batanga cy'igitekerezo cyangwa cy'ikibazo Habarugira Jean de Dieu ari ku murongo wa telefone Habarugira we urahura komeye
yenda komeye cyane
uherereye he Habarugira
Kigali mu Rwanda ikanyuze
none ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo nshaka kunyuza umukirwa
yewe telefone yawe ntabwo ivuga neza ushobora kujya ku ruhande gatoya tukareba ko hari igihinduka reka ndakurahiye rwose Habarugira telefone yawe ntabwo tuyumva nuko tubabarira hanyuma tukaza kongera hari kugushaka tukareba yuko noneho bitungana neza nuko nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyanyu ni ibivugwa ko mu Rwanda hari abantu bazimira umushyitsi Noel Zihabamwe umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center n'umunyarwanda wabonye ubwenegihugu bwa Australia uba no muri Australia nuko noneho rero niwe tuganira kuri iki kibazo hanyuma hakaba undi munywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Bizimungu Jean de Dieu nawe yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ati ntimukabeshere igihugu cyacu abanyamahanga baragitemberamo bisanzuye noneho Uwimana Denis aramusubiza ati kuki abanyarwanda abanyarwanda bo batagitemberamo bisanzuye kunenga leta na mahire kuri yo kuko byayifasha gukosora ibitagenda neza aho kurigisa no gufunga uwabitangaje kubarigisa ntibikemura ibibazo nuko utu tuntu tubiri twombi hari icyo watuvugaho zi habamwe
wa uvuga ngo freedom ati uyu munsi ni yewe ejo nuwo nguwo nibyo koko nanya nubekare abandi kandi nkuwo nanyombabwire nonde mbisubiremo ko mu Rwanda ikibazo cy'irigishwa ry'abantu cyangwa kubanyiriza kirahari kandi tugomba kubyemera ni nacyo kibazo ubu gihari uretse ko mu bushakashatsi no mu nyito zayo bava yuko mu buryo bwa mbere bwo kwemeza ko ikibazo kiba ry'abantu kiba gihari igihugu kibikora nizo nyito bagenda babeshya bavuga yuko ngo abirinda abantu ngo barabeshya ngo nta bantu ngo babure irengero barabeshya ngo abantu kuba baragiye muri Uganda ku manteri nyizo ro kuri njye bagiye mubwire yuko abantu bavuga yuko nta bantu babure irengero mu gihugu n'abantu birengagiza ikibazo bazi na baroje nshimira ahubwo ngo no babyemeza ko ikibazo cyo mu Rwanda gihari kiba ry'abantu nko ngo uri kuvuga ati uwavuze ati abazungu igihugu ni nyabagendwa undi nyabagendwa ku banyamahanga ariko ku banyarwanda ntabwo ari nyabagendwa ubwo ni urugero rwiza ndagira ngo n'urundi rugero hari amakuru najyaga nsoma ugasanga ngo inka yabuze uyu munsi mu masaha abiri ikaba yabonetse cyangwa ajya kuvuga ngo umurongo wibye igiti mu mujyi mu munsi umwe akaba yabonetse ndetse ni gute umuntu ashobora kubura akamara umwaka atari yaboneka cyangwa akamara imyaka ine atari yaboneka
ijwi rya Amerika hari undi munywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Ambrose Nzeyimana nawe yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ati wowe Bizimungu oya buretse ndebe nimba ariwe yashubije koko kubera ko bagiye basubizanya bisanzuye ibyo aribyo byose yego ni Bizimungu Jean de Dieu yasubizaga ati singiye kukurondorera ababuze n'abakomeje kurigiswa bivuze ko kuba abanyarwanda bidegembya mu Rwanda nabo si bose na ko abanyamahanga bidegembya ati kuko kuba abanyamahanga bidegembya mu Rwanda si bo bose hanyuma kuri telefone dufite umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse ko yitwa ambasaderi umuzukuru wa Nyiracyanda nuko bambwiye yuko bamuhamagaye yanga kugufata ijambo none twihamagarire Ruhamya Ali Ruhamya we
karame karame
uraho neza
muraho muraho
wabwira umushyitsi aho uherereye
ubu ndahanirika kibaga bagane ho ndi mu kazi
yego igitekerezo cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo
yewe hari cyane cyakumubwira tekira abasore cyangwa tekira batonya twagiye gushaka ubuzima muri kenya kugenda turi abana icumi icumi umwe abona amahirwe yo gukora ku kibuga n'ubu kuko arahakora Kisumu Airport
Kisumu Airport
batanga amatangazo ko umuntu yabuze burundu n'ubu ngubu barayatanga rwose ababwira umuntu yarabuze ariko hanze ati iyi ni umupuranto ahana yanze kubyemeza ikindi wenda mugihe nageze amahirwe kuko hari yajya nashakaga abandi harimo abari mu ishuri harimo abarimo kwiga kugendera ngo muri kenya bitewe n'iki nko gushaka nyine ubuzima akagenda bitanga akiga kugendera cyangwa kaminuza nanjye kuko wenda nari ngiyeyo bitewe n'ubushomeri umuntu arijya mu ishuri ya bikanga yasohoka nyine ibyo yibwiraga nyine yagera hanze bikanga twagiye kuri izo mpamvu nanjye nageze aho kuko nanditse burete ya leta ndagaruka mu rwanda ndiza benshi rero bashobora kuburira gutyo irengero ari bazima bari aho ngaho ariko ntabwo navuga ngo ijana ku ijana bose niko bameze ntwaye ihamya y'ibyo nzi byatubyambayeho mwibonere umwe arimo kwiga hari uri wiga University of Nyamasaria Polytechnic ahongaho ni abana babiri bariyo ariko iwabo bazi ko abana baburiwe irengero
none se ubwo niko ruhamya ruhamya none se wowe nimbuza aho bari ubwo ababyeyi babo wowe ntabwo bahumurije cyangwa ngo abo bana bandikire ababyeyi babo cyangwa babaterefone ko telefone zogeye cyane bahize aho ngaho gutya ababyeyi ntabwo bazi na n'ubu
njye narabibabwiye banga kubyemera ngo ntabwo bashobora kubyemera noneho hari ibintu byo kubura netiwaka akaguhamagara netiwaka yavaho kuko ndetse turavugana isaha ku isaha cyangwa umunsi ku munsi ariko ubu ntibashobora kubyemera ngo abana ngo barebere kuko byabaye n'ikibazo kirekire ngo bashaka no kundega ngo ngaragaze ahantu abana bari ariko harimo ababyeyi bakagira gute bakabyemera muri babiri harimo bakabyemera kuko abo bana babariho
yee hari icyo warugiye kongeraho hari icyo ushaka kongeraho
hari icyo nshaka kubaza umutumire
yego
ni iki yasaba ribu kugira ngo abo bantu buri irengero bashobore kuba baboneka
yee urakoze cyane ruhamya
yego nanjye murakoze
yewe umugoroba mwiza
yego namwe igitondo kiza ndizera ko ari mu gitondo iyo ngubu
yego ubu ngubu hano ni saa tatu n'iminota 23 ndagushimiye cyane
yego nawe
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nuko umutumirwa rero noherezi habamwe uyu mugabo ruhamya ari wamwumvise
namwumvise kandi ndamusuhuza cyane rwose ndumva ashaka kuzana cya kiza ariko kiraza amatsinda nagira ngo rwose ruhamya mubwire yuko yewe urugero atanze ni urugero rwe rwose azi ariko nari ndi gutanga urugero nzi njye ndi gutanga ubuhamya nzi ko bene mama ntabwo bigeze bambuka umupaka bene mama bafatiwe n'imbere mu gihugu bakurwa mu modoka abantu babibona bose barajyanwa ahantu na n'ubu twarababuze ntabwo rero urwo rugero ruhamya ari gutanga ntaho ruhuriye n'ubuhamya bwanjye cyangwa n'irengero n'ibura ry'abavandimwe banjye wari kuvuga ati ni iki nasaba ribu tumaze imyaka ibiri hasi n'igice izi ikibazo ribu bwa mbere iyo yemezaga ko ibafite ko izana baduha famiye zabo zagiye zirashakisha ahantu hose ariko bakagenda babaragiza bati mugaruke barababima tujya naho bene wabo nabo basigaye nabo bashakaga kubagirira nabi ubwo rero ntabwo nagiye kujyana ikibazo mu nzego zo hejuru ari uko njyewe ari uko iyo ribu tutabashije uwibaza nagiye mbwira uruhamya yuko famiye zabo bavandimwe banjye ntako zitagize zibaza riba aho bari, ariko bakagenda bababwira yuko bataza ahantu bari kubabanje kubemera kuba bafite. None ku kicu nashobora kubwira wenda uruhamya mwereka ko ibyo umuntu abavuga tuba tubizi, wenda nama ingero zimwe na zimwe zimwereka yuko ko ngiye ibyo mvuga mbifite gihamya. Nk'urugero naba wenda hari nk'abantu bageze muri batandatu, reka mpere naho kugira nk'umuntu witwaga Matuje Aphrodis na Zakari bashimutse mu karere ka Rusizi mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu, bamaze imyaka ine n'igice ntawe uzi aho baherereye kandi baratwawe na RIB. Umugore wa Matuje Aphrodis yaje kubwirwa na RIB ko umugabo we yapfuye maze ajya kwishakira undi mugabo. Icyo uwo mugore yakoze, yafashe abana abajyana kwa nyirabukwe yishakira undi mugabo. Nyuma y'imyaka ine uwa Aphrodis aza gufungurwa, apfunguwe yaje gufungurwa n'abandi bantu bandi bageze muri batandatu harimo nk'uwitwa Kazamarande Emmanuel, Runo na Jean Damascene n'abandi bagabo babiri bafatiwe bose mu karere ka Nyamasheke. Abo ariko bamaze imyaka ine n'amezi umunani ntawe uzi aho baherereye. Imiryango yabo yarirutse iraruha, babwirwa ko bagiye muri FDR. Nyuma banditse ibaruwa baraje bafata umugore bamwandikisha ibaruwa, umugore wa Kazamarande bamwandikisha ibaruwa ku ngufu ko umugabo we ngo yataye akazi, bashyira umugore arabyanga bamushyiraho igitutu. Abo bagabo uko ari batandatu bararekuwe, ariko mu munsi barekuweho babwiwe yuko bahawe imbabazi na perezidansi. Ubwo se abo bagabo bari bamaze hagati y'imyaka 24 bafunzwe,
imiryango yabo itazi aho bari,
bataza aho bari. Nyuma y'imyaka 2 n'umunani cyangwa nyuma y'imyaka 4 bakaza kubafungura, babaha 10,000 ngo ibasubiza yitike basubiza iwabo.
None se kuvuze ngo bahawe imbabazi na perezidansi, perezidansi ntabwo itanga imbabazi, ni perezida wa repubulika utanga imbabazi. Perezida wa repubulika yatanga imbabazi ku muntu utarigeze aburana ngo icyaha kimuhame hanyuma afungwe abone gusaba imbabazi? Bishoboka bite ko umuntu yaba nta cyaha afite hanyuma perezida wa repubulika akamuha imbabazi? Ibyo wabisobanura gute?
Nicyo kintu nanjye nkubwira, abo bitangiye ubuhamya dufite ubuhamya hariya nabukoreje bavuze yuko ubu bababwiye yuko ngo perezidansi yabahaye imbabazi, mubashimira perezida wa repubulika ko yabafunguye. Abo se ko yamaze hagati y'imyaka ibiri n'imyaka ine n'igice bafunzwe, famiye zabo zarabwiwe yuko bamwe umwe yapfuye, abandi ngo bagiye muri FDLR ngo bagende bibagirwe burundu. Muri abo bagabo babiri mwumva ibibazo babiri bagize, umwe yarafunguwe afungwa asanga umugore we yashatse undi mugabo. Uwo mugabo amakuru dufite ni uko asa nk'uwataye umutwe, n'urugero yagize ihungabana. Umugabo wa kabiri bandikisha umugore we iretre isinya yuko umugabo ngo yataye akazi, kandi umugabo afunzwe afite na RIB.
Ni bande bamusinyishije?
RIB yaramusinyishije ku kigo ngo yakoragaho, bagiye baramusinyisha ngo umugabo yataye akazi. Umugabo afunguriye ubu nta kazi afite, nta hepfo nta ruguru. Neso bantu tuvuge bari bafitwe nani? RIB yari afite
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuganira ku izimira ry'abantu mu Rwanda. Abantu ntabwo babibona kimwe uko ndi kubibona. Nuko umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center, Noeli Zihabamwe, niwe mushyitsi wacu. Hanyuma RIB umuvugizi wayo Thierry Murangira yatubwiye ko ntacyo ashobora kuvuga kubera ko tutamuteguje hakiri kare. Nyamara namwoherereje ubutumwa kuri WhatsApp hano hari saa 2 n'igice mu gitondo. ubwo mu Rwanda hari saa 9 n'igice twadushigaje ronke iminota 30 ngo tujye muri studio nuko namwandikiye nti muraho neza nitwa Kamirindi Toma nkora kuri radio Ijwi rya Amerika mu mwanya guhera saa 10 ndakora ikiganiro ku bantu bivugwa ko bazimira mu Rwanda mwanyemerera kukizamo akanya gato mukatubwira uko byifashe murakarama ntabwo yashubije Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze rero kuri iki kiganiro noneho tubanze tubaze umushyitsi mbese hari amagambo turi kuvuga hari adasobanutse neza ibyo bita mu cyongereza enforced or involuntary disappearances mu gifaransa ni disparition forcée ou involontaire mbese mu kinyarwanda umuntu agereranyije no kuvuga kuzimizwa utabishaka niko twabyita Noheri
ruhare na leta cyangwa abakora leta
subiramo neza umenya telefone yari yapfuye gatoya
nibyo koko ni izina ry'abantu batarishaka bahase bafatwa ku ngufu atari ubushake bwabo niyo mpa ntabwo babishaka niyo bafashe ibyo babazi icyo bafatiwe
Hanyuma imiryango yabo ntibimenye mbese inzego zibafashe ntizibibwira imiryango
Nicyo kibazo gikomeye cyane niyo mpamvu icyaha cyishimutswa ni ikintu kibi cyane nk'uko natangiye mbivuga ikoko impamvu mbivuga ko ari ikintu kibabaje cyane niyo mpamvu bagishize mu rwego rwa crime contre l'humanité
ibyo byibasira inyokomuntu
cyangwa crime against humanity byaha byibasira inyokomuntu kubera yuko bigira ingaruka nyinshi cyane ahubwo zirenze izo kubona umuntu wayo bahamije cyangwa yapfuye impamvu ni nyinshi tuvuga ni iyo batwaye umuntu wawe bakamushimuta bakamujyana ntumenye uburyo abayeho ntumenya nimba akiriho cyangwa atakiriho umuryango asize inyuma usigara mu gihirahiro nk'ubuzi ese umuvandimwe wacu cyangwa umubyeyi wacu cyangwa umwana wanjye ariho ntariho nimba ariho abaye ati nimba atariho se bamuhambiye baramwishe bamusiga hehe muzi ko ubundi iyo ugize imana ukabona umurambo w'umuntu wawe uramushingura agahinda kakarangira namara mukaramu kihanagura ariko iyo umuntu wawe yashimuswe upfana agahinda famiye yose upfana agahinda n'abari bamuzi bose bapfana agahinda kuko bafite icyo bita inkingi ihora ku mutima itagivaho niyo mpamvu ikibazo cyibirwa cy'ishimutwa ry'abantu cyangwa ibirengero by'abantu ubu ngubu UN yagihagurukiye muri ino minsi ariko si irya none gusa ubwo rero ngarutse kuri ako kababaro nimba umuntu wawe abuze ukamara ukwezi umwaka imyaka itanu imyaka icumi imyaka makumyabiri urumva ugahinda uba utewe n'uwo wabuze ukaba utazi ko cyangwa atakiriho baburengeza ngo umuntu waba yaburiye irengero amakuru dufite cyangwa ubushakashatsi bukorwa kutwereka yuko si no mu Rwanda nimba umuntu aramutse koko ahunze igihugu cyakava mu gihugu akagenda ntabwo byamara icyumweru cyangwa ukwezi atari yamenyesha abe cyangwa inshuti ze ko akiriho hari ingero umurangi yagiye atanga uzabashaka shaka ageze hanze nyuma ahise abwira bene wabo ko ari uriya ngo arobise ngo abo bafatiye ngo mu mashyamba ya Kongo nibo bageragaho bagahita bavuga ko bari bakanagurira ku maradiyo ariko se ni gute umuntu yagenda akamara umwaka imyaka itanu imyaka icumi atari yaboneka ubwo rero yumve yuko icyaha kizimiza ry'umuntu ni icyaha gikomeye cyane kirenze n'ibindi ahubwo kuri iki gihe kuko abantu barabisobanura neza bakerekana agahinda cyangwa intimba abantu babuze ababo muri ubwo buryo baba bafite bakorana ku mutima
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku murongo wa telefone dufite Keza Nduwayo Nduwayo we urahura ukomeye oh ni Kevin Nduwayo Kevin uherereye hese Kevin
mu cyitoke
icyumviro cyangwa ikibazo
kujanya niki umvira kuko sinayenda byitegure na agenda bona nimero impamagara numva nta byinshi nabivuga.
Eh, urakoze cyane.
Yego me.
Ijwi rya Amerika. Niko se zihabamwe nagiye gushakisha utuntu n'utundi nyine kuri iki kibazo, hanyuma hari ahantu naguye uvuga yuko nyuma yo gutanga ikirego cyawe hariya mu muryango wabibumbye kubera abavandimwe bawe bazimiye mu 2019, hari abandi bagera kuri 200 bo mu Rwanda bagushatse bakubwira nabo ko bashobora kuba bafite abantu bazimiye. Byo wabitubwiraho iki?
Nibyo koko maze gutanga ikirego, maze no kujya ewe niba ry'abavandimwe banjye, abantu benshi nabo dusangiye ikibazo ko navuga batangiye kugenda banyandikira bavuga ko nabo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, niba ikibazo bw'icyanjye noneho bansaba yuko tugomba nanjye kuba nabafasha kuko icyo bise ubuvugizi, kuko nabo berekanaga agahinda batewe no kubura ababo. Ni muri uko kuko nagiye kwa kandi na n'ubu nk'uko nakubwiraga, ubu uvuge kuva mu kwa gatandatu umwaka ushize kugeza uyu munsi mfite abantu abantu bike bageze mu 120 bamaze kumbwira ko babuze by'abantu barenze batatu muri famili, urumva ari ubatirenje barenze 200. Byerekana ko ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nubwo bakanambye kuko hari nabo bazaga ngo inzego z'umutekano zikabafata zikabatwara ngo baragaruka, bakagenda bitabye bagiye muri iyo nama ntibazagaruke. Ubwo yuko byerekana ko ikibazo cyo mu Rwanda, ikibazo cy'ibara ry'abantu mu Rwanda gikomeye. Rero nkaba nibaza nimba koko atari ikibazo gitangiye uyu munsi cyangwa ejo, n'iki inzego zikora kugira ngo iki kibazo gihagarare. Hano nk'ibi byatembe iyo ibibazo nk'ibi ngibi bikunze kuboneka avuze ko ntabwo wabura umuntu wawe, ariko ibibazo nk'ibi habonetse ikibazo inteko zombi abari umutwe w'abadepite cyangwa abasena hashyirwaho icyo bise komite ishinzwe kwiga kuri icyo kibazo, ikaba yafatanya n'inzego zishinzwe wenda umutekano kugira ngo uko barebe bige kuri icyo kibazo tuve nk'iki kibazo kibara ry'abantu kuyo gishakirwa umuti mu Rwanda. Izo nzego ntabwo zibaho ko abantu nibo baracyabura. Ubwo rero ikintu navuga njye ndabumva, ariko muri uko kubumva bagomba kumva yuko ikibazo cyabo ntabwo ari icyabo gusa, ikibazo gisangiwe na benshi. Hari nacyo kintu giye nasobanurira UN mbabwira yuko ikibazo cyo mu Rwanda ikibazo cyanjye ntibakiri mu ishusho yanjye, ahubwo ari kiri mu ishusho rusange, kuko hari n'abandi bafite ikibazo nk'icyanjye. Usanga aho UN nari rwo rwego rushinzwe abo ibirengero nabo bafite amaraporo menshi abyerekana, usanga ikibazo baracyumva neza, ariko ikibazo twe dufite ni ukumva ko abantu nk'abana n'ubu ndavuga izo nzego zishinzwe umutekano cyangwa n'izindi nzego zinyuruza abantu kubana n'ubu nta kintu gikorwa mu kibazo gihagarara.
Ese uru rwego rufite icyicaro hehe? UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances.
Urwego rufite icyicaro i Geneva mu Swisi, niho bari.
Niho n'icyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu kiri.
Niho bari, niho bose, niho bakorera.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ese kuzimira mu Rwanda biriho koko? Ni amakabya nkuru yo guca ibikuba, nibyo tuganiraho na Noheli Zihabamwe. Noheli Zihabamwe ni umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center, akaba ari n'umushakashatsi muri kaminuza yitwa Western Sydney University yo muri Australia. Niko se Zihabamwe, nk'ubwo ngubwo usibye ko aba bantu wituye bakora raporo gusa bakatanga n'ibitekerezo bakabiha leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda ubwayo yego wavuze ukuntu imiryango y'abakuru bawe yasiragiye muri RIB bayirendagiza, niko wivugiye, ntabwo ari ijambo nguhimbiye. ariko noneho nyuma y'iyi raporo nyuma y'ibitekerezo by'aka kanama ka Loni hari icyo leta y'u Rwanda yakabwiye
nk'uko nabikubwiye igihe nahuraga nabo mu byo twaganiriye banambwiye yuko leta y'u Rwanda bagejeho icyegeranyo kibara ry'abavandimwe banjye avuga yuko ngo abo bavandimwe banjye ngo bambutse umupaka bajya muri Uganda
urwandiko rurahari ikintu
babwiye rwose ko babwiye ko mu Rwanda babashubije bababwira yuko ngo raporo y'u Rwanda rwejo ivuga yuko ngo bene mama bagiye muri Uganda n'icyo kintu bavuze niwo mwanzuro umwanzuro w'u Rwanda rwatanze ariyo nkwibutse yuko iki gice gisubizo batanze ko ngo bene mama bambutse bagiye muri Uganda ubu ngubu niyo ntero niyo nyikirizo ikoreshwa n'urwego ikoreshwa na rimwe uwo banyuze wese avuga yuko bavuga yuko yagiye muri Uganda nakubwiye ko naguhaye ingero nyinshi zerekana yuko birababaje cyane ku rwego nka ruriya rwitwa ko rushinzwe kurinda navuga barimo bamwe marinda n'abashinzwe umutekano w'abenegihugu aho batanga igisubizo nk'icyo nakubwiye yuko mu Rwanda inkirabura itarabibonetse umuntu yabura akamara umwaka cyangwa imyaka ibiri haje kompetensi nasionali yabura yavuga bakareba bavuga bati reka dukora nk'eto wabonye ikibazo ejo ni mu cya bahati bahati nayo bavuze yuko ngo nabo yango yambutse ashobora gukuba yarambutse ngo akajya muri Uganda ibyo rero ibisubizo nk'ibyo ariko nkatwe tuba dufite ibimenyetso simusiga by'abacu biduha icyizere gike cyane ko batakiriho haro numvaho kugira ngo bajye batonika abantu kuriya babwira ngo abantu bacu ngo bambutse umupaka umuvandimwe wanjye sibaza impamvu ashobora kwambuka umupaka akamara ukwezi akamara umwaka akamara imyaka ibiri atambwira ahantu ari kandi sinumva impamvu ngiye nafata umwanya ngo ngiye ngo gushakisha cyangwa ngiye kurega mu nzego z'inizi nzi ko abantu banjye bahari ako ni agahinda n'ibyabisere izankuru bagitoreka ngiye mubwire yuko nta kintu kibabaza nko kubura uwawe ntumubone ntumushingure ntumire inshuti n'abavandimwe bagufashe gushinga umuntu ahubwo inzego zagakwiye kukurindira umutekano cyangwa kugufata mu mugongo arizo zigutoneka arizo zikwica ariko ziguhemukira aho numva igisubizo nka kiriya batanga atari igisubizo cyiza ahubwo bagafashe iyo miryango ibura ababo bakabafata umugongo bakabafata kubashakisha ntabivuga bisubiremo itungo rirabura rikara riboneka umuntu atema igiti akarara afashwe ni gute umuntu yabura mu gihugu mo imbere ntaboneke
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi ndabona mwahisemo kujya mwandika ubutumwa ho gutanga nimero nabyo ni byiza cyane ntako bisa rwose niyo mpamvu umutumirwa noherize habamwe nagira ngo ngusomere ubu butumwa bwa Frank Nkuranga nabo babyohereje kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati mumbarize impamvu ari bo bonyine bashimuswe kandi hari n'abandi benshi hanyuma arakomeza ati mbariza uwo mutumirwa impamvu yumva yatumye abavandimwe ari bo bonyine bashimuswe impamvu abavandimwe bawe bashimuswe urayizi ariko iryo ni ijambo Nkuranga yikoreshereje nasoma ibyo yanditse
Nkuranga rwose namusubiza amubwira ko impamvu bashimuswe bavandimwe banjye bashimuswe nyenyezi ariko nkaba nshaka gusubiza kino kibazo mu buryo buri rusange mbabwira mereka muri rusange impamvu abanyarwanda baburi birengera mu gihugu iyo ubushakashatsi bugenda bukorwa cyamara turagenda atangwa yerekana yuko abantu benshi baburi birengera mu Rwanda icya mbere abenshi bavuga yuko babari mu mashyaka cyangwa babari mu mashyaka atavuga rumwe na leta urugero natanga ni nk'ishyaka ritari ryandikwa rya madamu Victoire Ingabire hari abarwanashyaka benshi bagiye baburirwa irengero uwa hafi aherutse kubura vuba aha ngaha n'uwo bisaba Yisenga Venant wabuze ku itariki 6/5/2020 avuye mu rugo agiye kugura credit yo gushyira muri telefone ye.
Ni ukuvuga kugura ama unit.
Ama unit yo gushyira muri telefone. Ikintu noneho ni ikintu uwitwa Erase Bizirema yatanze ikiganiro yerekana uburyo
yagitanze hehe
ubutegetsi ubwaryo rya SPN imeze nka MRND.
Bizirema yatanze ikiganiro hehe?
Yatanze ikiganiro cyuje ku YouTube, yatanze ikiganiro ku Radio TV. Erase Bizirema yabuze ku itariki, yabuze mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize. Yabuze amaze gutanga icyo kiganiro yerekana uburyo SPN imeze nka MRND, atanga na lisiti nk'umuntu wari muri opposition apari mu ishyaka rya opposition rya Ntaganda. Uwo yakoraga na political analysis ari yerekana uko situation imeze mu gihugu ubungubu. Nyuma yaho yarabuze na n'ubu ntiyongeye kuboneka kuva mu kwa cumi na kumwe umwaka ushize kugeza uyu munsi. Izo ni ingero za hafi ndi gutanga nerekana ko icyo ni icya mbere. Hari ababura kubera ko babura ibyenge kuba bari muri opposition, hari nabo ibirenge kubera yuko nanone nabo bavugisha ukuri nka bariya batanga inkuru nk'urugero nka Bahati nawe yerekanaga ibibazo byo mu gihugu ariko akoresha ubusizi bwe, nawe yaburi irengero. Hari n'abandi noneho bagendaga babura kubera yuko wenda bavuga bafite nk'ama YouTube channels bakavuga nk'abanyamakuru, uretse kuba benshi noneho niba bagira amahirwe kuba barafungwa, ariko hari abagiye nabo babura irengero bagashimutswa ntibongeye kubona. Noneho hari ikindi cyiciro cya gatatu noneho. Noneho harabura irengero kubera bafite bene wabo bari wenda muri sosiyete sivile cyangwa bene bari muri politiki, ukazira gusa ko ufitanye isano n'umuntu leta ibona ko atumva kimwe n'umuyoboro bagenderaho. Ubwo rero kuri njye no ku cyoro cyanjye bene mama babuze kubera yuko muri rusange nagiranye ikibazo n'uwari uhagarariye hano muri Australia, mubwira yuko nashobora guhinduka igikoresho cyabo kuko bashaka kunkoresha ibintu mbona jyewe bidashobora bidafite bitari mu murongo ngenderaho jyewe.
Abanyarwanda se leta y'u Rwanda
ambasaderi wabo hano bose muri Australia ukavaruganda uriya arabiza amubwije ukuri ko njyewe hano akazi nkora cyangwa responsibilities mfite muri komunote bitanyemera kuba nshobora kuba umwe mu bahindura igikoresho bakoresha kugira ngo bagere ku byo bashaka. Ndabyanga, mbyanze ntabwo ari ko ari igihe kinini n'abandi banyarwanda bagiye bahura n'ibibazo nkanga kandi nanubu bagiye bahura n'ibibazo nkuko hano muri Australia abanyarwanda benshi bagiye banabivuga ku mateleviziyo ahangaha y'ukuntu bagiye babayeho nabi baterwa ubwoba na leta bahunze. Nanjye muri aho nari
none se
kunyura kuri televiziyo y'igihugu ahangaha ibyo bibazo bikomeye by'ukuntu leta zo hanze ziza zigashaka guhutaza abaturage bazo bazihunze.
Niko se
ibyo bizamini byanyuze kuri televiziyo hari aho nari ndi nanjye nari ndimo.
Yego Noheri, Noheri
kunyuramo kimwe nanjye ahangaha nyuma y'ukwezi bene mama niho babuze.
Noneho rero Noheri, ubwo ngubwo urashaka kuvuga yuko usibye nyine ko utabwiye nabumva ijwi rya Amerika icyo leta y'u Rwanda yashatse kugukoresha, ariko noneho icyo kintu sinzi nimba ariyo banga cyangwa nimba wakivuga, urakeka rero icyo abavandimwe bawe bazize?
Nicyo bazize, nicyo bazize cyane, nicyo bazize.
Leta y'u Rwanda yashaka kugukoresha iki se noneho nimba atari ibanga?
Bwana Thomas Kamirindi, hano urabizi ambasade z'u Rwanda uko zikora hanze, baba bagomba gushaka gukontorora komunite zose z'abanyarwanda ziba hanze, numva yuko policies zabo zigomba kuba implemented nantuze na abroad, kandi hano turi mu bihugu byateye imbere hari uburyo tubona ibintu bitandukanye. Ntushobora kuza mubwire ngo kurikiza aya mategeko yacu kandi amategeko y'igihugu mbamo atari inyemerera. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hano abanyarwanda benshi bahunze, turi impunzi, twahunze kubera ibibazo tuzi, twahunze kandi mu mategeko ya HCR ubundi leta wahunze ntibwo wabemeye kuyikorera, wemera kuyikorera
kereka iyo ubuhunzi
uburetse. Ikindi noneho abanyarwanda bashaka kuza mu mahoro baba zizimana bakajya mu bihugu bituje bifite amahoro bifite umutekano babashaka kuba mu mahoro batabura izo politiki zabateye ubuhunzi ubwo rero kuzangu nakongera kuzanamo kuzana ibibazo wahunze uri mu gihugu kigwa freedom ufite uburenganzira bwo kuvuga yego cyangwa oya iyo navuze oya
ni uko ugakeka rero nyine ko bakuru bawe babiri aribo Jean Sengimana na Antoine Zihabamwe bazimiye mu 2019
nyuma y'ukwezi rwose bahise bazimira ndibuka ko abyanze kuri televiziyo y'igihugu ahangaha mu kwezi kwa munani mu matariki 20 noneho nyuma y'ukwezi bene mama barabura
ijwi rya Amerika ndizera rero ko umunywanyi wacu Nkuranga Frank ayanyuzwe n'icyo gisubizo umuhaye ku mpamvu abavandimwe bawe bashobora kuba barazize ijwi rya Amerika noneho twumve aka gatangazo
Erego akwiriye ahantu hose n'ikigwinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe hose kase
ngo jewe nduwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye inkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko birasi muhumurwa mana
Sofe. Wenda bana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndiyo bugo.
Ngwiki. Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Ya pa 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 pa. Sofe. Twigende. Combo taxi yaje. Combo taxi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo Taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugarutse mu kiganiro muri sanga nyuma yako gatangazo mbibutse ko umushyitsi ari umuyobozi w'umuryango waranira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center Noheri Zihabamwe ku kibazo cy'abantu bazimira mu Rwanda. Noheri, hari umuvandimwe umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Dusabimana Jean, nkuko nyine nabivuze abanywanyi b'Ijwi rya Amerika uyu munsi bahisemo kohereza ubutumwa bwo kohereza amanimero ya telefone kuri Facebook nk'uko byari bisanzwe, ariko nabyo ni byiza cyane. None rero ubutumwa bwa Dusabimana Jean aravuga ati: ariko mu Rwanda dufite ikosa ryo gutwika inzu tugashaka guhisha umwotsi. Tujye twemera ntitugahishe ikosa, ahubwo tugomba guhiga ibisubizo. Ishimutwa rirahari pe, ndabyemeza. Ikibazo nuko ushatse kubizamura nawe bamunyereza. Ntavuga abanyereza umuntu, ariko rero noneho nkurikije uko Zihabamwe Noheri umushyitsi wacu yabitwibwiriye, mbese aremeza ko ari inzego za leta. Nibyo Noheri?
Nibyo cyane rwose. Nanjye naguhizini byo kunye nkuko ari kugeje mfite ingero nyinshi cyane ndi gukoresha. Nagwa nkundi rugero wenda rw'abana bavindimwe batatu. Umva ukuntu ushobora kuzira uwo muvindimwe. Hari abana batatu bavindimwe, muri abo bana batatu bavindimwe hari umwe yitwaga ndenda kumbira uko bitwa, umwe yitwaga Ngabo Fikiri Jimmy, undi yitwaga Ngabo Nziza Moses, undi yitwaga Mutuimana Joel. Bano ni abana bose bavutse imyaka za 90 babuze ubwo bavaga i Kigali berekeza ku Gisenyi. Abo bana impamvu babuze bari muri taxi,
nabo barabura ku itariki enye z'ukwa cumi 2016. Abo bana babuze hashize umwaka mukuru wabo afunze Kasiye Ntamuhanga. Abo ni abana bafashwe
bafashwe na polisi y'igihugu cyangwa riba
baburi hagati ya Gisenyi na Kigali ari abana b'imyaka mike ndabikubwiza ukuri barabafata baburi rwirengera abana n'ubu baburi rwirengera kuva ku itariki ya kane z'ukwa cumi 2016 baburi rwirengera ibyo rero kuko ari kuvuga nibyo koko mu Rwanda uzira indakuzi mu Rwanda ushobora kuzira uwo muvi ndimwe cyangwa uwo mukorana cyangwa muvure mu kintu runaka navuze nabandi n'abandi bantu navuze aharazo benshi cyane urafata nk'imine iragena yafashwe kubera yuko yari muri FDA inkingi Dominique Shirandero umuyoboke w'ishyaka Parti Sociale nawe yarabuze irenge kuva mu 2014 kuko yari muri iryo shyaka James umuyoboke w'ishyaka nanone nawe rya Parti Sociale nawe yarabuze hari abantu benshi bagiye baburi rwirengero reba none nabo ni fasi Twagirimana waburiye muri prise afunze prise irinzwe amasaha 28 ubwo birerekana yuko ikoko n'ibyo nawe ndemeranye nawe ikibazo kiba ry'abantu mu Rwanda kirahari ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye kuko nk'uko nabivuze aba bantu babizirenge leta ntiyerekana ubushake bwo kuba ikintu yakora kugira ngo iki kibazo gihagarare ababifitemo uruhare ngo bahanwe ahubwo abitwa ko bakabarenganije bakakumvisha ko ngo bamwe ngo babaryo nitwe n'irwanya igihugu cyangwa ngo muri bati icyo ntabwo aricyo gisubizo igisubizo kigomba kuva mu nzego zo hejuru bikereka nibura abaturage cyangwa abantu bababuze ababo koko ko leta ifite icyo bise iriwe yiteguye kuba yabafasha kugira ngo gahinda k'ababo bagize babuze gashire ntibafashe gushakisha ntibafashe no kujya muri izo Uganda bavuga cyangwa muri Congo babashakisha ntibajya bavuga se ko aho bashaka hose bahagera bagakora y'abantu bityo batajyana batajyaho muri za Uganda cyangwa muri za Congo ngo bazane izo abo bantu none babereke famiye zabo bati dore ngaho abantu banyu bagera mvuga
ijwi rya Amerika twanzura hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook we ati yitwa Hirwa uw'umukiza Enrique ati ntacyo mvuze uvuga abatarabona hanyuma undi witwa Nizeyimana Daniel ataho kuvuga ukuri ukazimira wahebera kaje ukabaho naho kuba wazimira ibyo ngibyo ukabyirinda aho ngaho ho wanzura mu ijambo rigufi cyane wahavugaho iki kwicecekera cyangwa iki
urareba abanyarwanda dufite umuco mubi wo guceceka kandi guceceka niko niwo umuco mubi watwokamye ubwo rero guceceka ukavuga ari uko baguciza se cyangwa baciwe ijosi ntabwo ibyo ari byo icyiza ni ukuvuga kibuze ushobora kuvuga wowe gupfa uvuze kuvuga ariko abasigaye bakarokoka rero nka numva umuco wo guceceka wo kubona akarengane wo kubona abantu bicwa wo kubona abantu bahohoterwa wo kubona inzego zizi zikaguhohotera ugaceceka ngo ukunde uramuke uyu munsi bashobora kuza bagatwara abatungo cyangwa bagatwara ugaceceka ejo bagutwe nizakuvugira umuco wo guceceka ugomba gucika umuco w'ubutabazi ukaba ari wowe nyikwa abanyarwanda bakamenya gutabazanya abanyarwanda bakamenya gutabara abanyarwanda bagamenya no gutabaza igihe bari mu bibazo mu makuba kuko ntabwo uzafasha umuntu atagize gute atagutabaje ubwo uyu muhanzi ikibazo gikomeye cyane nuko abanyarwanda babona ibintu nk'ibi bakicecekera kugira ryari
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Noheli Zihabamwe nibutse yuko uyobora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu African Australian Advocacy Center ni nawe wawushinze uba muri Australia uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa Western Sydney yo muri Australia nayo ndagushimiye cyane
urakoze bwana Thomas Kamilin
ijwi rya Amerika nashakishije kandi umuvugizi wa RIB Thierry Murangira byatunaniye kugira icyo dutangariza nanone mukanya nari namwandikiye kuri WhatsApp ni Thierry twongere tuguhamagare nubwo waduha iminota ibiri gusa nabyo ntiyabishubije nuko tuzakomeza dushake rero n'inzego za leta kuri iki kibazo murakarama.